Zabbuli ey'ekikumi mu asatu. Mu buziba nkukaabidde ggwe, ayi Mukama. Mukama, owulire eddoboozi lyange. Amatu go galowooze eddoboozi ery'okwegayirira kwange. Mukama, bw'onoobalanga ebitali bya butuukirivu, ayi Mukama, aliyimirira aluwa, naye waliwo okusonyiwa w'oli, olyoke otiibwenga. Nindirira Mukama, emmeeme yange erinda, era ekigambo kye kye nsuubira. Emmeeme yange eyaayaanira Mukama okusinga abakuumi bwe bayaayaanira obudde okukya. Weewaawo okusinga abakuumi bwe bayaayaanira obudde okukya. Gwe Isirayiri, suubiranga Mukama, kubanga awali Mukama we wali okusaasira, era awali ye we wali okununula okungi, era oyo alinunula Isirayiri mu butali butuukirivu bwe bwonna.